What a man them send, I let them know. It's Mr. OJ Pandere, them, you know, say.
You know, it's a dad trademark right here.
Run, Panet. Kaboom!
Leka nkute mwepe pyo mfaya Nangula panu ndindi amaya Webo na afwira ni webo fye Leka nkute mwepe pyo mfaya Nangula panu ndindi amaya Webo na afwira ni webo fye
Ni webo fye Iwe
sana abatu palala bakalishana mumensonga nakuloresha mbono tubana utwe subabiri tatwalu bana ichite mukochobe lupu tena limena kwatini ilie mbuto mulirwena palife babiri bengi abapena tulasenda na chai watatu tena shikutina na kutemwisha kwati kuvina munu mayo belionse ndabina ngufisha bwino kwati bwara na mina ubusuma bohe mutwe untoba ngana kumfisha nsala mutoba fintu ntina paliwe kuloba mpaka nobushi kunkaya kwiloba kutemwe pipi mfaya nangula panu ndindi amaya webo na afwira ni webo fye Leka nkute mwepe pyo mfaya Nangula panu ndindi amaya Webo na afwira ni webo fye
Ni webo fye Iwe ni webo fye Ni webo fye
Musuma sana, elo pari iwebo narikana Muchikwenzi chobe ndia kwana Bela kupepa ninena kutemusha mwana Ndia mfwa kwati ni mpena Akalumba feyi obe niena Nshu mfwa kwati ni kari akachena Ni wakuishi bafeni ne wine tena Munina, mpanganga ila jira tunina Nkupirira kwati fimina Nalandia iminina
Ubusuma bohe mutwe untoba Ngana kumfishe nsala mutoba Fintu ntina paliwe kuloba Mpaka nobushi kunkaya kwiloba
Leka kutemwe pipyo mfaya Nangula panu ndindi amaya Webo na afwira ni webo fye Leka kutemwe pipyo mfaya Nangula panu ndindi amaya Webo na afwira ni webo fye
What a man them say, I let them know. It's Mr. OJ Pandere, them, you know, say.
TikTok.com.
Leave the Bows production of this one. Run, Panet. Kaboom.